dhismo wadooyinka waliba iyo muhiimin ayna fududeeyo keenis dareerowka dadkii iyo baabuurtii iyo ganacsiga balse waliba jiree fahamdaro bulshada Soomaaliyeed iyo ku haysta qaababka lagmaro wadooyinka sida casriga ee lan dhisi waliba jiree dad wadooyinka ganacsi ka sameysta waa magaalada Baydhabo waliba ayaa ku mid tahay magaalooyinka Soomaaliyeed waan la ku hirgeliyay wadooyinka lan dhisi habka casriga ah aan si oo lan sameeyay meel baabuurta maraayana meel dadka maraayan iyo meel biyo maraayan si lan ilaaliyo badqabka bulshada iyo wadooyinka ba gudoomiyaha degmada Baydhabo ee duqa magaalada Cabdullaahi Cali Watiin iyo waliba soo ku hadalay dhibaatooyinka bulshada qaarsho iyo ka hayaan wadooyinka la dhisi wasoona sharaxaad dheeri ku biya ahmiyadda wadooyinka gudoomiyaha iyo shacabka ku booriyay inay ilaaliyaan badqabka wadooyinka lan dhisi
dadku ay maayo meeta was maayo iyo ilbaxna muhiim badan may waa ay to dareemas oo dadka magaalada may bokamo meel horto meel leemo eeto dadka meelada wada dadka mise oo sheegay meel mutar galay dadka maran in ardayda maran dadka may bo meel laamig may bo maran koon meel maran may bo yel mutar laamig meel mutar galay baawurta marta may bo yel mutar galay antu koor hadal baan may hore may bo yan ka sheegi meel isee mise digada meel gol meel bay maran mise digada ama jaal koor gala ama mareys dabqaal ka dhax koor in la mutar galay ma ah waa meel mutar galay wadan madan meel baabur maraw meel may boor maraw dadkii maraw natar gal meel may ba meel may boo habiyo maraw dadku mar meel fadhiin in aad la shamay boo ayo may boo markaas abdii dilan baa insha Allah
ana kumide dhalinyarada magaalada Baydhabo ku nool iyo waliba dhaansho sheegayna in wali oo jiraan dad haliska dhismaha wadooyinka iyo ana bulshada ka dhiri geliyay in wadooyinka lan dhisi ilaalsadaan
meel bulshada in martaleen ka tala gale yelaha miisas ku dhigada lama suuq ganacsade meelina walaalayn ka tala galay inay oo dadka maran goobna walaalayn ka tala galay oo laamiga dhisay inay baawurtay shal maran walaal ragaas markii meel baawurtay leen ka tala galay dadka inay dhex galaayno marahaayan shal ka dhig kor meel dhibaato ka dhig kor bulshada walaalayn ka baaqane in laamiga sadan leen ka tala galay oo isticmaalan oo laamiga meel baawurtay leen ka tala galay oo marna fadlan ku rooga meel baawurtay leen ka tala galay oo marteen mara meelo oo meel raais dadka leen ka tala galay oo ka balay soonka la saaray oo wadooyinka lamada dhina bulshada leen ka tala galay inay maran dadna waray aragaysay meel bi mareenade in ka shirka ka shibaan oo meel raay nadaafad dur meel ku dhaladaay oo run ku dhaladaayan
ee horta meel raais isticmaalka laamiga ila aan faylata sababta meel raais isku socodki gaadidki iyo meel raais baabuurta shal dunaayeeda nasax maran laakiin mar marka qaar ay shilal isku dhiye shilalkaas iyo waliba sabu kor la saaray waddada oo meel raay bulshada si qaldan isticmaalaha lugdo ha ku tuur ee qashinka inta ka shib iyo meel qaldan oo meel raay ismeel lumar faray marahayna waa laamid bu meel raay islaama faylo alxamdulillaah ilaahay ka mahadnaqaan ilaahay ku sako waliba mahadnaqaan gudoomiyi oo meel raay arantun usan ninin sheegi waa laamid laama oo meel raay oo sidii badlaw meel waliba waa marsha biyadi meel baabuurta maran meelana meel raay meel oo dad kalanka tala galin marka dadkii meel lanka tala galina ma marayaan marka dhibaatooyinka oo marka qaar dhaatina taasa sheenahay taa
isoo ogsatay meel raay magaalada ku dhisi wada feela nadiif ah meel raay la dhisi laakiin aqabado ku jiraan way buuhaan dadkii mushal ka sahayaan meel la maraw iyo meel raay iyo leen ku tala gali baa horta marayaan taaso kale ma aragaa saaha laamiga dhatiis oo la maraw aragaa meel oo leen ku tala gali baa horta way aragaa dadka marayaan saaso gal dadka meel in ku tara galayeen meel oo leen suubiya jirto oo marsh biyad dad leen suubi gaaray maran meel raayus wal kala maran dad leen maran ya leen ku tara galay taasi meel raayus bulshada deegahay ama dheen sidahay tamaan ku baabane intii meel raayus wadooyinka wadada mar hore ba istaraatiijiyad leen dhisi meelo baawar mare meelona meel raayus dad ka mare marsh biyada sayti intii dad ku maran jidkun dhatiis oo maamulaamin dhatiis oo dadka toosay ama la raantii ku waansan
laamiyada la ku hirgeli magaalada Baydhabo ayaa dawladda hoose ee degmada Baydhabo sameeyti meel iyo onka tal galay intii dadka maran iyo meel baabuurta iyo marana balse wali baaragaas ee dadka qaarsho oo marayaan meeli baawur kalanka tal galay balse qofkaas wali baa uu soo qatar geliyaa nafsadiisa